ovesheni yeyishisa ngempela inyakanada nginayo yeyintombi yami yakhiphi umkhovesheni yeyishisa ngempela inyakanada nginayo yeyintombi yami yakhiphi umkhovesheni ishisa ngempela inumejisa ngisawutheni yeyintombi yami yakhiphi umkhovesheni Sang a bell in a gunlight. Don't me, which is a good one. Don't me, which is a good one. Don't me, which is a good one.
Yeah, you can't let me go.